Turbo Love, baby. This has been our world classic. With my own boy, we'll be fine. Life is blind, life is crazy, baby. Yeah, but money. Yaga.
Anasura, anashepu, amezidi namba kesabu. Na anajua mambo yetu, kawazidi wote potamu. Basi baby nawe, sijafanya npagawe. Ukanishusha kawe, wabewa nizodoe. Baby nawe, kama manka na masawe, mbali situpae, hadi watu shangae.
That's why I'm beginning to fall in love. I'm beginning to fall in love. And that's why I'm beginning to fall in love. I'm beginning to fall in love.
You got money before in love.
And that's why I'm beginning to fall in love.
Mahaba unaiza sema tanga, sweet chocolate panga. Chumba cha moyo wako nimepanga, oh, nimepanga. Benzi lako sukari guru, mapa yako ya nizuru. Nikiwa nawe niko huru mpenzi, oh, nipende uwe huru. Benzi letu linga enuru, mapa ya we msuru. Sijafanya nipagawe, ukanishusha kawe. Wambea wanizodoe, eh, baby nawe. Kama manka na masawe, mbali situpae, adi watu shangae.
And that's why I'm beginning to fall in love,
baby. Oh,
I'm beginning to fall in love.
Che, che, che. Mopang.